Ala roku no mi dangal blar kayi ko demgal
ko buri millionnaaji cappannayi himɓe no haala fulfulde e nder Afrique ɓen noon no sakiti e nder Afrique hello hirnaange ha hakkundere Afrique kono noon fulɓe no haala fulfulde sertunde gila hello naɓi hello Pular Futatoro ano serti seeɗa e fulfulde nde Adamawa nden nde Futatoro no serti e nden haaltende Niger non. Dande fulɓe no anniyi etade andude ko woni sabu ɗum e holno ɗum satirte feppine ngam haalde fi ɗum miɗo wondi e Mahmad Saidu Balde on ko suka gambinajo joɗiɗo leydi Japon daraniɗo tambitagol aadaji e pine fulɓe fa e hiwugol haala fulfulde amo tawa e nde mojobere jaabire initiative dingiral sukaɓe fulɓe iwruɓe e leyɗe sertuɗe Saidu Balde mi yettima.
Yo a jarama, mi salmini mo, mi salmini kadi kala kettotoɗo VOA fulfulde.
Ide wondi kadi e Docteur Aboubacar Diallo on ko iwdi Guine e Saralon ko kanko wallifi from Babylon to Fouta Diallo gila Babylon naɓi Fouta Diallo deftere yewtunde fi tarika fulɓe. Docteur Diallo mi yettima.
Mi yettima, mi salmini wonɓe en heɗade ɗo fo e VOA aray mi wiɓe jarama.
Koɗo men tataɓo on ko Aboubacar Hassan Manga jibinande Gombe lesdi Nigeria fewdo ɗo hiɗa jooɗi Glasgow Scotland. Mi yettima Aboubacar.
Mi yetti jaɓɓawaɗale.
An hiɗa darani eltugol cukaloy haala fulfulde aɗa yiɗi andugol fi jande ɗenɗe hay si tawi noon ko fi karalle kese ma wiyen technologieji janguɗa a yewtan en kuuɗema ko fewti firuki defte ha e mbodoji ko moƴƴinta ka mejaje rendo. On jarama jaɓde taweede e o taskaram Mamat Saidu Balde. Mi fewta ema e landal am aranal yewti en seeɗa fi noneji haala fulfulde e andal ma holko woni sabu ɗin noneji sertude.
Yo awa a jarama e ngaɗo lamdal ma ton ko giɗotomi pularo walla fulfulde e mbawiide serti kono kadi ko serti ko kadi anano bedde heewri mbiyam mbawmi wiide ko addi ngal certingal walla woɓɓe mbiyaɗi caltuɗi pular meɗono ko min e miijo am e gandal am koɗo woni ɗo kulle yimɓeɓe koɗal ngal sabu nde ndaari enen fof eɗen koɗi e dulaaji nokkuji kewɗi ɓeyaɓe to mbiyete ko Africa funnaange ɓeyaɓe hirnaange ɓeyaɓe dewa e gorgal e ɓen noon yimɓe ɓe fof eɗen joddi e yimɓeje heewɓe e joddima e babarankoɓe ko saɓɓe walla woɓɓe ko tubakoɓe français ko way noon se joddima yimɓe si ɓooyi tan ko yimɓeje ko ma ƴettodira luɓodira haalaji eyi ɗin noon addi ha takkiya ko ɓuri heewde haalaji meɗen ɗe certi hen kono noon hen fof so dartima tigi tigi watti hakkille muɗum yimɓe ko jewtata ko a yetta pular o ko serti ko hen ko seeɗa.
Docteur Aboubacar Diallo yewti en seeɗa eko yiituɗa e nder wittoma e wallifagol deftere from Babylon to Fouta Diallo holko woni taskare ma e sertude fulfulde.
Eyi ko noon woniri e nder fewdo mi hayloto fi ndarugol ɗum tarika pullo piiji jowi no waɗi ko haala men on serti go'o ko no sakitorɗen noon se a ndaari gila Mauritanie ha Cameroun ma Sudan eɗen jogii fulɓe e mo kala ka jooɗii ɗon ɗen ɓe ƴetta e haala seeɗa e ndin leydi ɗon ɗen toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko naamu on no on tigi haylorta noon hara e naamuuji ɗin no sansorde noon ɗen wona so a yaari Sénégal naamu maɓɓe ngon e naamu so a ardi hella Fouta Diallo Guine on hara e no seedi toɓɓere tataɓere nden ko colonisation portoɓe ɓen ko dolni en kon kamɓe kadi ɓe accuno keeri keeri ɓayɗin keeri keeri waɗama ɓe tumbidiri yimɓe ɓe tawata wonde manna e haray haalaji maɓɓe ɗin no seedi kono ko maɓe yiitindina haalaji maɓɓe ɗin fiyo ɓe faamondir toɓɓere nayaɓere nden ko Mamma Saidu yewti kon ɗo ɗen koko foppondirɗen kon e leƴƴigo wona bambarankoɓe ma hawsankoɓe ma wolof ɓe en foppondiri e ɓen ɗon kadi hiɗen wawi luɓade e haalaji maɓɓe seeɗa wattiɗen e pular ngal. toɓɓere joaɓere nden nongoy ko nden ɗon noon ɓuri e dolnude ko hiɗen jogii fulɓe ngaynaakooɓe ɓen e fulɓe hoɗuɓe ɓen. Ngaynaakooɓe ɓen ɓen ɗon ko haylotooɓe, ko ɓen ɗon ɓuri marde pular ngal enen hoɗuɓe ɓen en waawata yewtude. Ɓay kamɓe ɓe ɗuuɗaa foppondirde, ɓe ɗuuɗaa foppondirde e jananɓe haray ko kamɓe tun wondi e hakkunde maɓɓe ton nden. Kono enen hoɗuɓe ɓen eɗen hoɗiri e leƴƴi boye ɗen waawi luɓaade haalaaji maɓɓe.
Jooni mi fewta e ma Aboubacar Hassane, mi faamii e ndeer yewtere aan miin e Najeriyanaaɓe hay Najeriya ton fulfulde no serta gila diiwal naɓi diiwal. Ene hara ɗum no tawa eko pooɗuma yiɗugol gannde ɗemɗe?
E so a fotti e fulɓe Najeriya a tawa e woodi fulfulde Adamawa, woodi fulfulde ɗeɗinete fulfulde Najeriya, fulfulde caka. Eyi ko ardi yam mi ɗon leddi Scotland min tare iyaalu am an wiɗi mi ekkitina ɗiɓɓe am fulfulde en ɓe ɗon ekkito Inngilis saare ɗo. Miɗo ekkitina e fulfulde somi fokki e fulɓe Adamawa ɗo o ɓe ɗon mbolwa mi goɗɗum mi heɓtata ko ɓe mbolwata, goɗɗum mi heɓta ko ɓe mbolwata. To ɗon fuɗɗi mi teftuki haalaaji defte fulfulde mi ndaara ko ɗum winndi e fulfulde ko mi ekkitina e bacci yam ɓe ekkito fulfulde an ɗon fuɗɗi mi teftuki defte fulfulde mi jannga e mi ƴamiɗamiɗa.
Mahamad Saydou Balde, aan hiɗa tawa e nde mojobere jaabiire initiative mooɓindirnde sukaaɓe iwruɓe e leyɗe sertuɗe, yewtii en seeɗa fi nde mojobere holko woni kuuɗe mon?
Yo jaabiire initiative no kaalirɗaa ni ko woni minen sukaaɓe fulɓe tawaaɓe e leyɗe keewɗe ko minen ndarnee ɗum. Minen noon ko min kawritooɗo woni social media saka Facebook ko to min ɓuri hawrude miɗen njewtirana toon ɗum ɗo ari heen. Min njiyii ɗe kulle pular meɗe ɗoon no sertire ni, kono kadi si étage waɗaama tan o waawat ɓura hawridde. Min mbiyi kulle waɗgol wono standardisation e kadi nantindirgol ɗum, ɗum noon fotaa waɗeeɗa sukaaɓe fulɓe kawrita ɓe ndaarano ɗum waawa wonirde. Ko ɗum wonno woni darangol amen ngol. Ɗum noon e ndeer ɗum miɗen mbaɗa wonno min ni mbaɗa host ono wiyetee ko jaaɓire dialogue woni yewtere addugol yimɓe fulɓeeje nganduɗaa tan ɓe ganndal kulle pularo heɗangal ngal nganduɗaa wonɓe leyɗeeje keertuɗe ɓen ɓe ngara wattu fof lewru fof min keɓa heen yewtere wootere ɓe ngara ɓe njewtana yimɓe ɓe kulle pular e no pularo no seerti he no mbawta addude kadi te kadi mbiɗen ndaronii kadi kulle finnugol yimɓe ɓe wona ndaari an yimɓeeji men heewɓe haa jooni woɓɓe ɓe ladde walla woɓɓe mune dulaaji ngannduɗaa ɓe tamaani kayitaaji ɓe ngalaa kulle kayitaaji jibinande ko wayi noon. Nder kadi noon mbiɗen ndaronii kadi kulle waɗgol senngo jannde nde ngannduɗaa dulaaji keewɗi a yehii toon fulɓeeji ɓe tawata sukaaɓe mumen rewɓe ɓe ɓe njanngaani. E ɗon yewtii kadi ne kulle woni finat tawa meɗe noon haa jooni a ndaari an jooni fulɓe sengo sukaaɓe to heewɓe jooni kulle fina tawa ɓe njiggita mo woɓɓe walla woɓɓe ha njiggitaani han ten kadi ne mbiɗen ngeto kulle ittugol finnugol yimɓe ɓe kode kadi winnugol yimɓe ɓe he fina tawa e.
Aboubacar Hassane, mi faamii aan kadi wonde aɗa mari eɓɓooje feewɗe aan e bappa ma ɗon firta defte taali e tinndi itta ɗum e engeleere watta e fulfulde moƴƴina mbodooji fi paykoy ka mejaaje renndo yewtii en fii ɗum seeɗa?
So emin puɗɗi e winndiki ɗe ekkitinki bacci amin fulfulde so ko tefumi fuu ko heɓumi fuu si min winnda to mi noddi bappaani am bappa Nasiru min mbolda si min mbinnda e waali waali seɗɗa bako min ɓooya si min ngii min mbinnda taali ɗuɗɗi taali yimɓe jukku en tare taali bature en esop en tare taali green brothers so min mofti taali ɗin min ngii no haani min mbinnda ɗi en taari defte ko woɓɓe ma naftoray. So e ɗon bo bappaañam oon hanko mo waɗi wakkati mo heɓi mo maɓɓiti channel tiktok e youtube nde waali waali seɗɗa fuu mo ɗon winnda mo waɗa video e mo waɗa explaini fulfulde e giɗɗo ekkitaaki fuu tokkoomo.
Docteur Aboubacar Diallo, mi arta e ma caggal en heɗaade darannde ɓe sukaaɓe ngam toppitagol haala pular. Mi landoma holko haani wonde e bi'ol ma darande joomiraaɓe gannde fulɓe e feppingol fulfulde nde ma wurenbi en jannugol fulbe hala mabbe sabu eden gandi hala fof ko ko jangete
e haray a jarama fi ngollan an gallan dal don den ko hunde de mi yewtata bila neebi biden hala sitay ka wolete madum ka luttay e fewndo o sa'i do den eden duwa jangirde goddum sa'i pularngal waawali mutude fuuta jalo ko ko wawno ko mawbe membe jandiri en kamilu on e pular be jetti alkule arabe be ben innugol basi jije mimara alif lam lam hasaker waawden wadude dum don e pular jangude pularngal filuden kamilu on hande non siden jogi gande annasara wana science wana geography wana math e physics e jomiraabe gande no duwa yitindirgol yitindira ndara ko honno waawirta firtirde de defte e der e alkule pular ndon non alkule pular den fayda hiden jogi duudude wobbe no inna ko alkule arabon wobbe no inna ko alkule adlam wobbe no inna ko alkule e roman duma e fulfulde on dun don ina wawi noddede wana conference fotta nokkugo wana Ahmad Hampate ba en wadirno 1965 Allah hilnobe yafo be fotti ba mako be adopti alkule duma gricon den wawi wadde sifa dun don kadi ndaren ko hundum e dedo alkule wawata e wallude ko hundum o hoyi jangugol madum ko hundum hoyi windugol scientifically te dun don wadi en fuddi firtirde de defte scientifically hara joni on tigi jangay geography e pular o jangay math e pular o jangay physics e pular dabure tan binade dum do burtay tabintinde pula ko wana no Chinese be jangirta non e hala mabbe Japanese be jangira non e hala mabbe enen kadi en jangino arabu e hala meden mi yali ella ko wadata en wawata jangude science on e hala meden
Mahamad Saidu aramari ko beedita don seeda
yo a jarama no docteur jallo haalir do ni ko dum woni en ngetato nyangel dangal meden gal e nyangal gal bindel gal kadi nyangenen gal kulle himbe be ngandal gal pamangal be mbawo andude ko no naftorto gal mine do watto jaabere ni ci bom bilen tamido goddum ngada watto yahabo woni min biita ko a ekitol bindo fulfulde ko woni min banno ni kadi min bado non ko lebbi tati men ay ndo nyanginte kulle fulfulde watto min tammi himbe je hewbe ngada ta tiurbe leede je kewde mbada online classes kulle be nyanga fulfulde de rutti kadi ne ko mbiyam himbe be kadi ndari en hewbe sibe ndi pular mo certi se tan ndi ayen bawta halde de fulfulde be ndar en gongal gal bawta halde de ma ko mbiyam tan kulle ngal certi se da rata kam dia an bawta halde de fulfulde gonno ngento France wala English wala demo gonga ala sanari han ko batton ngeton ngewtidon hayno ne pulare bi ko certi ko fof ko so ngadi blaji ngalda oda pamani han no bayi lanno ipilde demo gongal natti non hen lamdo don kulle pamon don ngando beeda ko no be mbirata dum e beedo kadi ko no be mbirata dum aya dum burta wallude meden kulle pular meden no ya yeso sanari en hay arabobe kambe fof arabore de wona wotede kono hay non dum handani be ko wadde arabo be nyangina bo ko hewobe ngollirta mbada gundeji man fof ko kadi wonde be ngewtirta be mbada ko batta ko fof angale o kadi yo france o naari han fof ona hunde wotere ne ta e certi seeda kono ko certi ko hewan hen claro kadi ne ko non ko burte wadde tan ko jangu claro ngewten bo tal nembo jinne himbe be kadi be kala kulle tengal me dengal pular me dengal dandi do dubi ju yeso ko aroji ay joni en ji kadi hay radio ji ngata international media ji en kadi be ko kulle fulfulde de be mbada dum broadcasting mabbe o kulle kibaruje ko ay non fulfulde de dandari kadi na hay Google translation of awaye hebde fulfulde no ko jabbe tadi be yo urtu
Abubakar Hassan mi okkama landal sakitoral gal holko woni ebboje ma aroje
e joni e bonu biada joni no min gidi min gada is min gidi min gartira jeftere nden into an app so yimbe ngade access app from mobile phone
wala application
from mobile phone and it's easier yimbe nyange bonu joni wodi sagitorde Umar Ba windi wodi sagitorde fulfulde Adamawa sagitorde dictionary kena fulfulde woodi apps maji yimɓe ɗon ndaara ɗon ketta fulfulde, woodi website bo yimɓe windi, amma to min keɓay min ngaɗi app, min ngaɗi taali ɗi nder app, deftere min windi fuu min ngaɗa nder app, yimɓe mbaaway jogo ɗum, ko wala internet ma neɗɗo waaway ndaara jannga walla semino ko ɗum windi nder ɗon.
A jaaraama Aboubacar Hassane, on jaaraama on fop moon banndiraaɓe, jaɓde moon taweede e nde yewtere. En etoto heɓde heɓugol jonde wonde kadi e haalude fii fulfulde, si Allah jaɓi e nder jonte ma mbiyen e nder lebbi arooji. Ko VOA Fulfulde wonɗon e heɗaade.